Bien, la bandita y le entera por la boya. kocha sijaribu wapi niende na mi kwako nishajifia. Ila sifanye kama fimbo ufanane na tini ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mio. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tema itakuwa ni hatari tanipa na jali kitanzi kuningini. Si tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Kisa pesa za mbongo ngomani yondo
zilipendwa
sikinde msondo
zilipendwa
magari ya udongo
zilipendwa
abu waloi yondo zilipendwa
hizo ni sama za kazi nivumaga sana sangulo mapepe kale
tiviza kichogo
zilipendwa
wakina mandojo
zilipendwa
wakina yobo
zilipendwa
wakina tupogo
zilipendwa
epi msiba ukiona bundi unataka kupagawa tulale makundi makundi kuogo papo popawa suena nitampata wapi
zilipendwa
suena wazile nyakati
zilipendwa
kujifanya mapanga zuna eti wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna malinda Amini dada
zilipendwa
uno ya echi baba
zilipendwa
domo cha ijabu
zilipendwa
cheza ya kibaba baba
zilipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa
hizi sama sama kufuli siza jakaya
zilipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
zilipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa
wago mchongo Mr. Bini wapi bambo wale wasamiaji wa melini wasewa hambo ifio kwa Benjamini wa mambo jambo wa betena muwa porini vitana rambo nanda mjela jela
zilipendwa
kidali kongolela
zilipendwa
maxi na zembwela
zilipendwa
jumane chana fela
zilipendwa
izo ni sama za kani
sama za zamani
sangulo mepepe kale
kamanda dasunda
zilipendwa
kalumanzira ndumba
zilipendwa
kubuza dole gumba
zilipendwa
johari na kanumba
zilipendwa
Da-da-da. Blue Diamond.
Another man picking on my ray. I love you, no mean say. my love. There's no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilokosio. Shuku sheka, aya shumeka. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I could die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man pick me on my way. I love you, no mean say. If you say make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire, oh. You know mean say. If you say make a put one like for fire, 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 burn. I go go like for fire, oh.
Give me love, make a love. There's no other one above. Make a love. There's no one above.